Dear sisters,
Miwo enida so se wati onyanko pondo a owomu na honhom kronkron edi adansi atrewo ewo nyuma akwa no ato no ho mede me ne ka omadansi ne ho minim se mede mafoti ase na odoyen mu ba ku biara anajuyi yeshia mu se onyankopon aba mabawa yemfi age na bia ne se nia yesi yesronko no
we are his.
If we say, yeah, yeah, onyankopon ne ma na.
The power of that individual covenant was impressed upon my heart 3 weeks ago as I attended a baptismal service. There before me.
Na inkola ahoafefo anwotre na omote menimi. Omo eni age se omo bebo esu ene. Emre a mehwe omo anim no. Menye na mehu nkola nketo akeke. Nanso na mehu omo tisese nya onyankopon hu omo no. Anko anko. Mehu Emma ni Sophia ni Ian ni Logan ni Aiden ni William ni Sophie ni Micah. Esu po apam no. Yeye no baako baako. Baku biara ashata di fita na omo woho omo ye krado se omo ni onyankopon be apam a edi kan drink we echire ebra wuwubo esu no se wukai pio se wukai keto bomodi ninya atinka wo senia apam a oni onyankopon ye ye no senia utin nka ye bo udi na ye di uhye nsio mu na upie se onyankopon ba a waye apam oba a waye krado se ye be frɛ no onya ewo onyamedi mu na wahye bo se ubedi nechi na wedi ne mransem no so apam hye a ye ni onyankopon aye no ema ye hu nipa ban aye ye ema ye no no bom mu ewo kwan soronko so ye ye hu se ne ye so mbo ewo onyankopon enim ewo kwan bi so no yeti asie se onyankopon doye mu baako biara dwen ho ye mu baako biara da onyankopon akoma so nia opɛ ne se ye betu anamon a edi ye san aba ne nchen biom se nia osubo apam ne ehu hia no.
It's only the beginning.
Aye, ahyasie no eno ni abubuo a ede yeto kwan a ede yekɔ da nkwa. Tisesenia Elder Bednaka aye no bra a yegyina esubo nsio mu no yeto ye nikre temple. Enye apam hye nkwa nanso senia yedi apam ne so no eno ena ebua ema yenya da nkwa we ani ye nida suo ye botaye ani ye nigie midi dansie wo apam she to me bre a me hwe ma wofuo edi asempa ne so me ma me abrabo echre me pefe se dada aye edi echre
even as a girl
emrempos ebra oya baba wa no na niama oye no ebwa maye hu se oye onyankopon osuane mapa mi hu asumje eni tumi eni bambo a eba na brabo mu emre a oye na odi na pam so ne na brabo we wiasim echre ne do a o ma jinkwa no eni epe a na opeso di ne chi. Oh, senya me pese mi di ne mfato ne ho. Ma wofuo awarie no ehyasie kwan soronko bi so na 1936 na na omo ayo madwen se omo kɔware. Ena me papa nya krataa se onko no onko ka sempa e wo South Africa. Krataa ne ka se se waye krado a on friend the bishop usumi hun tempara se kwan an omo fa so friend missionaries no esrun se ni asesia omo friend missionaries no me papa ne me maame ye omo adwen se enti me papa ebeko akosum e wo South Africa 2 weeks ansa na okon me maame ne me papa de bia omo nya picnic lunch oh memory group
fasting and prayer. Mother told her dear Claren that if he still wanted to, she would marry him.
Obewarin ansa no akọ.
In the early days of the church, men were sometimes called to missionary service.
Asori na hasie no na ye fré obise onko ka asempa na otumi warin ansa na wakọ. Ni priesthood impenyifo no ejitumu e na me mame ni papa warin ansa na okọ na mission. I was Salt Lake Temple ni mno me mame nyane endowment e na ye ware omo
David O. McKay.
President David O. McKay no ware omo. No omo no e ahobrasie ahyasie na omo ntwamfoni na oni atade efefe bia oni nhyiren na na wanye ayefro apuntu obiara enjie ni na nye wo nwadwen anso any temple no any apama omo kon na apam na omo ye wo temple ni eye bibia ina ensia echiri no eni suo omo ka babae na me papa ko South Africa na omo awarie no emudo esin odo na omo wo omo ho no na omo do onyankopon na na omo wo omo ayo madwen se omo besum no enti no apam na omo ye wo temple no emo omo aho din ni tumi a ebu omo e won fie mienu na na ye omo omo hu omo ho no
all these blessings
with
their short-term sacrifice and separation. Well, it certainly wasn't an easy way
na enye mrese omo beshe aware ase nanso na eye ekwan a omo tu fapem a ebeboa e wo mo busue mu no ebra omo satse omo wo omo nkola ano omo hu senti omo do ma nyankopon ene senyo mo bedi ne mraso no eno na na eye ade ba ko a na eda omoni so mitumi hu se inshira a e free apam die so no egusu shira ye busua ne ende Linda Kebet in ka se ekwan pa a edimu a yedi hye efie kenyan ne se ye bedi ya apam so omomre a na omunya nsohwe no ano ensi Ebra me papa efri ne mission ne bae no e na omusan frɛ ne sɛ onko ye soja e wɔ eriasi ekokɛsie a e bae no obɛ na eye emra aye din pa e ma me ma wofoɔ na me maame
were also marked by whisperings of the spirit that spoke of eternal.
Na honhom no ka kyerɛ wɔ mo nhyira a ani awieyɛ ɛne asomdwee. Mpo abra wɔkɔ mmra emu ɔden mu no me maame mpo enya abrabɔ a na anigye wɔ mu a ɔdɔ wɔ mu na wɔsom yɛ nso so. Ɛdɔ a na ɔwɔ ma agyenkwa no kyerɛ wɔ sɛdeɛ na ɔsi bɔ ne bra. Na wo wo tema kese e wo ni eja no e wo na no wo wo to me an o timi di shira nkofo bebre na ne gidi a na wo wo nyankopon mu no eye e da na di pefe wo Thomas S. Monson sembi a okaye okan se enye esum bie ni ho a yesum esu dodo bibie ni ho a e din dodo maye say benya san shira na abaya brabo mu wo kwan abrenyi na mu no e won abrabo mu no me maame enya ho odin enam edo anu owo menyankopon ene apam ne ayeyede a wo yeye bibia ni maadwen mu minsro bibia wo maadwen mu
say
bibia na won abrabo mu a ekwo ye bia yetimi de toto yen abrabo ho Ababa edi nenisi nyankopon apam ne de oyɛ no so a nyankopon etimi ayi niema pii ekyerɛ no wɔ kwan bebre so me maame ka kyerɛ me bebre bi sɛ ekwan a mefa so a mede bedi ma apam so ayɛ maye ye de no ebe yɛ nhwɛsodeɛ ama wɔn mu a ebebe ekyire enti anuanom mba ɛdeɛ ne ebetimi ayɛ nya san hyira na yebenya afri temple emu ɛdeɛ ne ebetimi ayɛ sɛ siesie yɛ ho anya san hyira no te se nyankopon baba no me hu se enuanu ma omo wo wiase nyina ni emfie bebre mu no omo betimi anyanu yie wo sansam yi mu
like so many others she's excited
te se niema Emma bompa ebo esu wo mra wo di mfie nwotwe te se ma bebre no ne na ni gi so opese wo ye bibi Mary ye so obeye bibi enya temple nshira waye na adwen se wo siesie ne ho aye temple aye ye de abra obedi mfie du mienu Brianna enso so do temple nyuma waje elder Neil e Maxwell ayi nsem na tumu se obehwehwe din bebrebe no de akọ temple na ono eni nabusua eni ne nanfofuo nyina beboa na ma waye saa suboya ma won a wawu no wo saa kronkron dwumadie yi mu no yakoma e kọ ema won ma ye nananom a omawuwo na emum ekoma nyankopon so ana fisi eye obi a obo ne homoden pa a wo ko school wo school kese mu onya esuehunu ene anesu ohunu efi ekwan ya ofa so a wo som afoforo kacha a wo free Ukraine e wo edosunkun e ma temple no ansana wo besi temple no wo Kiev Ukraine no ono ni ama amwo ni the branch no esiesie wo ho ekọ temple once ba ndako e wo afi ni nyinaa mu omo bompa ye omo sua chro sem no na omo to nwom sebe ye abra omo tu kwan no kachi kachre me se abra ye bedu temple ho no mu no ina ye siesie hu ye aye kwa kwa jide nyankopon ewo edema yen se yen nyanhira a nyankopon wo dema yen nyina na abra ye nam akwan yisu wo asase mu na temples eye eniema a echre nyankopon do emaye oto ne nsa fre ye nyina se yen mra ho na ye mesua ne nsem na ye hu ne do a wo maye na ye nya asofudie tumi kronkron na ehu ye ema ebeboa yen emu apam ne mumu bia ho hia ebe ma ya akoma ebubuo ene akoma emudo na ebe ye bibie sesa ewo ya brabom na sedie ye ko ni fie ne akwa kosua ne nsem no ye benya ne tumi ewo ye so ne ebe fa ne din na to ye so ne benya na nimu nyam na mana ba ye so na ye nya na bofo no amomu awo awo aye Me dima dance ye chrew. Se e japa wasu niti ase. Na ni baba Jesus Christ. Ah, ye wa any dasu biya ni washe biya washe afa tempo hono. Ye benya. Ma yenya jidiye na yen jinidi na yen jinin semunindi. Ena me bohumpa ye. Wa Yesu Christo dimo. Amen.